Nakwekubanga kobambi mukwano, nakwetayira kobambi wagana, nakwesigama kowambira n'engwa, namenye kw'omutima, navaho n'ebisago, okuvolwa nze nayiga, sizanyisa mutima, nafunayo omusawo, yajanjaba ebisago, banekawo okululi. Oita banene, mami, I'm sorry. Dokte yanzi janjaba te yatayo
mada. Chansi kwe wajisula, kwe tulilelo, vyona kwe yavileta. Na kwe kubangako, wandaka te wetaga chichate neka. Chansi kwe wajisula, nawe, kwe tulilelo.
Kubangako nakulemelako kuno bulabo nensomba somba wandaga nti majani lwansuubiza okujanga n'obulimba wali mulimba mazima nagulawo omutima nosibawo omutima nakugulira omutima nosibawo omutima mazima wangalabanja wanjoga joga waninsapoitinganga atyokitte mukiya wan soyagala nkole kyawo enzowedde olingo walekangawo katyonjagalako ki
endeka chansi gwe wagisula gwe tuli leero yona gwe yabireeta nakwekubangako wandaga te wetaga kikyate endeka chansi gwe wagisula nawe gwe tuli leero yona gwe yabireeta
nakwekubangako bambi mukwano, nakwetayirako bambi wagana, nakwesigamako wanvira n'engwa, namenye kw'omutima, navaho n'ebisago, okuvolwa nze nayiga, sizanyisa mutima. Nafunayo omusawo yajanjaba ebisago banekawo okululi neboyita banene mami I'm sorry dokite yanzi janjaba teyatayo
mada chansi gwe wagisula gwe tuli leero vyona gwe yabireeta nakwekubangako wandaga te wetaga kikyate neka chansi gwe wagisula nawe gwe tuli leero vyona gwe yabireeta nakwekubangako